Sean Classy, Worldwide Music. Hello, hello, oh. Uko uliko, hoya, hoya, oh. Hivyo ulivyo, hello, hello, oh. Uko uliko, hoya, hoya, oh. Hivyo ulivyo. Sijui unapenda bongo ama afro, hey. Yotu tapata midundo Stubborn mo, chiza shoki Shaku shaku Azondo lingalo utacheza Nipe shoki, naku naku Mpaka kikambu ushacheza Hey, nimetoka mbali Na nini lianza fa Kutoka utotoni Nasema nilianza fa Bado nasonga, nangangana Ai, na nahenda fa Minasonga, nangangana Hey, na nahenda fa
Hello, hello, oh
Uko uliko, hoya, hoya, oh Hivyo ulivyo, hello, hello, oh Uko uliko, hoya, hoya, oh Hivyo ulivyo, inguma ichezwe Ichezwe Tanzania nasema, hey Burundi na Rwanda, Zaire wa Kongo na Niger Hey, inguma ichezwe Ichezwe Tanzania nasema, hey Burundi na Rwanda, Zaire wa Kongo na Niger. Hello, hello, oh. Uko uliko, hoya, hoya, oh. Hivyo ulivyo, hello, hello, oh. Uko uliko, hoya, hoya, oh. Hivyo ulivyo. Chiza shoki, shaku shaku. Azondo lingalo utacheza Nipe shoki Naku naku Mpaka kikambu ushacheza Hey Nimetoka mbali Na nini lianza fa Hai Kutoka utotoni Nasema nilianza fa Bado nasonga Nangangana Hey Na nahenda fa Nasema nasonga Nangangana Hey Na nahenda fa